Ebilozo ganga, yonobi chuchiza, olusine unya, kowe chuchifuna.